Yakubu surawol jowaɓol. Joni bo onon riskuɓe nane ko mbi'aimi. Mboye ngulle ngam bone kalluɗum garowai ɗum dow moɗon. Risku moɗon nyoli moƴi nyami kolte moɗon. Jinari moɗon e ajur fari moɗon fuuni. Funuki mayri bo wartai sheda dow moɗon ɗum nyamai ɓalli moɗon bo hite. On mottani ko'e moɗon jawdi nder balɗe ɗe ɗe re'uki duniyaru. Raɗɗum njoɓari ndi nganyuɗon yoɓuki kuwanoɓe on to gese ndi wulloyake on. Bojji ittanoɓe on ko ɓendi to gese njari to jomirawo jomu bawɗe. On gaɗi jonde nanki belɗum e duniyaru. On nyama, on jara, on gaɗa no giɗɗon. On paini ko'e moɗon ngam nyalde hirsuki. On taƴani aadili en kiita kalluka. On bariɓe, kamɓe bo ɓe geddayi on. Ngam non bandiraɓe am, ngaɗe munyal ha yaki nyalde nde jomirawo wartata. Ndare no demowo munyirta ngam ndiyan seto eɗan ƴawol ɓendina fi boɗɗum ɗum o remi. Onon ma munye shembiɗine ɓerɗe moɗon ngam wartoyki jomirawo ɓadake. Bandiraɓe am, to on metindir meteji ngam to ɗum waɗana on kiita. Raɗɗum gaɗowo kiita e dari to dammugal. Bandiraɓe am, shiftore annabo en metuɓe nder inde jomirawo no ɓe munyiri nder torraji tokke ko ɓe ngaɗi. On andi en noddira munyuɓe barkiɗinaɓe. On nani no Ayuba munyiri, nden on andi no jomirawo barkiɗirinimo daga gaɗa. Jomirawo o kewɗo yurmende e yidde. Bandiraɓe am, ko ɓuri ko ɗume woni to on kunoro dow ko ley ko e ko iri ɗume fi. To on ƴamama to ɗum non mbi'on e tan, to na ɗum non mbi'on aa tan. Ngaɗe non ngam to ɗum taƴana on kiita kalluka. E wodi jarowo torra nder moɗon, to o waɗa do'are. E wodi nanowo belɗum nder ɓernde muɗum, to o yima gimi mantuki Allah. E wodi goɗɗo mo yamɗa nder moɗon, to o nodda mawɓe nder kawtal tokkuɓe Yesu ɓe gaɗanamo do'are. Ɓe gaɗanamo nebban dow hoore nder inde jomirawo. Ngam do'are gaɗande nder holare nde yamɗitinaymo yamɗa. Jomirawo yamɗitinaymo to o waɗi hakke ɗum yafantomo. Ngam non mbi'indire hakke ɗum gaɗɗon, nden gaɗindire do'are ngam ɗum yamɗitina on. Do'are aadilijo e nde woodi bawɗe e nde huwa. Iliya o neɗɗo bo meɗen, o waɗi do'are na seɗɗa ngam to ndiyam toɓa to leydi ndin, sei nde ɗum waɗi duuɓi tati e lebbi jowego ɗam toɓayi. Nden o fuɗɗiti o waɗi do'are sei dow yofi ndiyam, leydi bo wurtini ko ɗume ko fuɗata. Onon bandiraɓe am, to goɗɗo moɗon seli lawol gonga, nden goɗɗo wartiroyimo dow lawol, ande ɗum. Ko moye so'i gaɗowo hakke daga tokkuki lawol ngol woɗa, o hisnay yonki gaɗowo hakke on daga mayde. Nden o wadday lawol yafaki hakke ɗuɗɗum.